Jeff Hines on the bed.
Yes, we are singer.
You're my father, hey, my father. Hey, uno ya wamba, si kwa suma na elu si kwa ya fa. You're my father, hey, my father. Hey, uno ya wamba, si kwa suma na elu si kwa ya fa.
Chanteriza, Kusasuri, Chakwati, Chakuna, Fiza, Awayataka, Gonzilla, which he means, Amekuman, that Chakuna, Beresa, Guayaleta, Shukuna, Bukadunesa, Amnesi, Press, your body grace, Narimu, Yamare, Chafu, Nano, Yuza, Ziaya, which is such a chanteriza, the Chamaya Shukuman, Nigawa, Zanze.